Ah, well, ni excitements birumvikana kwa n'ibyishimo bidasanzwe kuko nubwo nasanzwe ngira amahirwe yo kujya hirya no hino ku isi ariko nubwa mbere ngiye ku mugabane wa Amerika. Ngiye guhaha ubwenge, ngiye guhaha ubumenyi, ngiye guhaha inshuti. Hari inshuti z'Abanyamerika tuzahura.
Ni bwana Bahati Satiro Mari w'imyaka 31 y'amavuko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali arabwira ijwi rya Amerika imbamutima ze nyuma yo kubona amahirwe yo kujya kongera ubumenyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musore ufite ubumuga bwo kutabona ari muri 15 mu Rwanda bagiye mu mahugurwa y'amezi abiri muri gahunda yari Young African Leaders Initiative yashyizweho na bwana Barack Obama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na amahugurwa agamije ko abato ku mugabane wa Afurika babasha gukemura ibibazo biwugarije. Bahati Satiro Mari ni umuyobozi w'umuryango Wezu Youth Empowerment wita ku rubyiruko rw'abafite ubumuga. Nyirubwite yagize ubumuga bwo kutabona guhera mu 2023. Bahati yabwiye ijwi rya Amerika ko yari ari umwanya udasanzwe wo kongera ibikorwa by'ubuvugizi ku bamugaye.
Gukora ubuvugizi ku mibereho n'uburenganzira abantu bafite ubumuga byo nzabikomeza kuko noneho nzaba naramaze kugira network nini, uburyo mbikoramo wenda buzahinduka kuko noneho numva ko ntazabikorera mu Rwanda gusa ahubwo nzanabikorera no ku rwego rwa Afurika muri rusange. By'umwihariko binyuze muri Yali Network. Niba kuri uyu munsi yari irimo abantu barenga 1000 bingahe, you can imagine twese dufasha umunsi tukaganira ku bantu bafite ubumuga. Hari icyo byasiga. Ikindi ni ukugerageza kugera ku batanga serivisi batandukanye cyane cyane mu rubyiruko. Ngiye ndabona yari nka opportunity ikomeye cyane izanamfasha kugera no ku rundi rubyiruko.
Bwa rubugira kabiri bahati utabona asabye kujya muri yari anyuze kuri internet. Ubwabyo biteye amakenga batamenyereye gahunda zihariye ku batabona yadusobanuriye.
Muri rusange abantu bafite umugabo kutabona dukoresha mudasobwa nk'izi zisanzwe, ariko tugashyiramo programme ishobora kuba yasoma buri kintu cyose kiri kuri screen. Arizo bita muri rusange screen readers. Iyo screen reader uburyo ukora, iyo umaze kuyishyira muri computer yawe, ikintu cyose ukanze wakanda keyboard kuri keyboard, wakanda A igusomera ko ari A. Urumva nk'aha ni Safari. Safari niho ni nka internet browser ya iPhone.
2731159629101 investment opportunities.
Ubana ni kubashora imari, investment opportunities ishaka gushora imari.
Investment opportunities.
Biradufasha, unfortunately ntago ari twese dushobora kugura his smartphones cyangwa iPhone n'ibindi. Ariko ubu ni bwo buryo umuntu utabona ashobora gusomamo email, ashobora kwandikamo email, ashobora kujya kuri internet agakora akazi ke yisanzuye nk'uko abandi bagakora za message n'iki. So nkangi ifite rero itelefone niyo nkoresha akazi kanjye kakagenda neza.
Iki ni icyiciro cya gatatu cy'aya mahugurwa yari muri Amerika areba abakiri bato ku mugabane wa Afurika. Ibyiciro bibiri byabanje byagendagamo batandatu kuri buri kimwe ku Rwanda. Kuri iyi nshuro niho hagiye kugenda benshi 15 muri uku kwezi kwa gatandatu. Mu byiciro bibiri byashize ku mugabane wa Afurika wose bafataga 500 muri buri kimwe, biteganijwe ko bazikuba inshuro ebyiri ariko kuri iki cyiciro cya gatatu. Impamvu nyamukuru z'aya mahugurwa ya Young African Leaders Initiative. Perezida Obama afite intumbero ko abakiri batari bo bayobozi b'ejo hazaza. Bwana Bahati nawe witezwe muri abo ntahabanye na Perezida Obama kuko asanga urubyiruko ari imbaraga za Afurika.
Izo mbaraga rero nizo zatuma uyu mugabane wacu uhinduka. Ko ntabwo twifuza kubona abajene bakitse amaguru kubera intambara cyangwa kubera imvururu cyangwa kubera iterabwoba. Oya, shaka umujene koko, wa mujene usobanutse uhangayikira n'iterambere ry'igihugu, uri mu gucukura amabuye y'agaciro, uri muri petrol, uri mu nzego z'ubuyobozi utarya ruswa cyangwa arwanya ruswa, uri mu bikorwa remezo. I mean, abo nibo bayobozi Perezida Obama avuga kandi bari muri twe, nta handi bazaturuka.
Iki cyiciro cya gatatu ni gisoza ya mahugurwa. U Rwanda ruzaba rugejeje abantu 27 bayabonye. Abayagiyemo bose bafite intego yo gufasha Leta mu guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri cyugarije urubyiruko. Gusaba kujya muri yari bikorwa buri mwaka baciye kuri internet ni amahirwe afunguye kuri buri wese ariko atabona buri wese. Bisobanuye ko usaba bagomba kuba afite ibikorwa by'indashyikirwa bitamufashije ubwe gusa, ahubwo bifitiye n'akamaro rubanda. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, I Kigali.